tunin radoni sagale amerikat radoni vioi saganta fanoroma witata agaji matati metrobandi kudan sagali didamila mafidami shaniratti televizhinii nail satratta moguya bokonna laman satrama waraka aksati sadit sani debarsin karda amantanjal kam arde jimaata sadaasan didda me afur bare kum la maaf kudani torbaat baaro tole ansora halaket sanke summeessa raduni voa saganta fanormo washington dc radabru jirta gasu jirtan
zimbabwean president ihara filatte jirti mata odu harra qamnu ke sa tokko antu jube horati
qurani liyu police finanno somale ke salufe godin borana ana re rokesatti waila le dabalate nam kudani olchal fite didam chalo ramam madese jidan namiyachi dubbe hawan wal dabnan no somale ke sabaka tan rakwa kame ke sidabrani asulfan jireni sane mamam fakkata wanarsani ko pesen ke sa agtoko kam khane namo ambassador ethiopia jir ambassador america kha ethiopia jirulen wan karkar spi yete wale le geri kabachu dandani fi wal magalato karorisa kuta duma karra sanittimna rodu dabartu jube
kan haraf la taman presidentin zimbabwe har asirna hirbu seenu gege suran tilanno demokratwan wogadu fokka karor famit kagege famuto wada senan emerson menangagwa presidenti zimbabwe hara tawdan har hirbu seenun sirna bayre robert mugabe kan wogoto soddomi torba tumuran gae menangagwan mugaben ababi yekenya tjechudan presidenti chidrani dogogora ho gana qabachu sani garu amananiru hoggana haran kun ummata stadiumi harare ke settwol ge fasa dage sisani hoji amma harka kenye jur biye kenya gudditti kana devi sani jaru dajedan minan gagwan qonnam bultota kanne bulchin samoga be jirat lafisani arka fudatamef herba basu daf ciccan hojjechu kadanda anta ubek sisan qektonni mugabe akajedanit sagantan jijjirama lafafal misisa tae biyetti kan qonnam bultota worra adi mutanno qaban dachi sani arka fudate biye yero tokko biyoti afrika gabak bafnya ta yesitu belaf satle jedan herbu senun minan gagwa jijjirama dadati jalqababati kana sadasa shanrat had worra mugabe grace walin falmi jururan kanke taita tana president marra kafaman President Indrani Mugabe hati warrasani akka hini matamne ifammi godame fijira ministry nimara United States Rex Tillerson hogganon Zimbabwe haran biyettim filanno wala bafaqa akka geggefattu gafataniru ummati Zimbabwe hogganu to ofisa filachuf mirga qaba jedan angawni nage gumsa masri sabahima biyetti baqada udana akka gabasalit shakkamtoni lelisto ta islamumma masjida naman guta me kan odula Sinai gama kabarra talilla rawotani namota ibbalama soddomishan galafatan gabasan abawdu motumma menan akka gabasetti lelistoon masjida al-rawhad kan magala bir al-abel rattfu lefatan kanneni janar gana kajedan ambulansin namota halellan rattrawote nanno sana kasudan wal ansaf gar hospitalat tigesaturan biyehulla israel halella sanan boda gaddet dagame masri fergite jirti israelif masrin baradibba kudu sagalif torbatami sagal wali galtena genya malatte sudan waltain sanage gumsa wodit diyo tolfatan munoti nage gumsa masri woggo tasadi olif sinai kaaba bakka isan polisota fulto ta iballa kawa mangala fatan kesa gare ISIS walin walwarana jiru tokuma motumota ambassador in United States walitte buin Sudan kibba kan wogota Afrif motumma biyette tutigafata majechudan United States lola sana dabuf ibani goti jedan yo tiqate tintalto ta kesa tokko jecha Nikki Haley dubbatan kana farsani jiru United States ango cima kana dura ittin fayyadamne yero amma ojirro olu qabu qabdi jedan ittana director gare qabsawo tamirga kafitin sarawote qoratu kan enough project jedamu Brian Adaba kana dubbate warana kana dabuf kan nuti jennu yojirate kannen kana kesa harka qaban gocce sanif dafosa dandamachu qabu jedan kunis ugurama laqa kannen tigafata manrakaw walittibu insa kanaka kasu sanif gati basu qabu jedan adaban karaka dubbatan saganta radio sagale america south sudan in focus jeruf ifsa kennanin ture motumma biyetti dula warana kan gare jebino mormitota addan caccabani irratti ofa jira jedan torban ja'a dura gara United States kan imale Hassan Abraham Walda Christiana Baptist jedu kan ganda kuta Virginia toko kese jiruf misensota shantama qabutti dabalame jira Hassanif Martinsa misensota saddet lakofsa mantota kana olka sanijran tora dura Walda tirat abbachudan farfana afan araba farfatan Abdurahim rajeddebiudan manhida Sudan kesa gara mana hara kanat ufukotnan gammada jede jira Garen ogesota sera kan gorsa nagay gumsabi yolesa America drani Michael Flynn bakabu kanan boda wa ekoranna Russia lalchise White House walin odefanno walin jijiru jechun sa dagame jira gazeta New York Times kamisa akagaba set odefanno jijirun abachu jechun Terry Flynn imma Russia frenno president ma United States kambara kumala mafku daja jiddu senu vdu leflenno Trumpif Moscow giddu hidati jirachu lalchise qoranna sana kan hoganan Robert Mueller walin walta insa agarsisu saniti Flynn bati guran alakes erga United States ambassador Russia walin marechu sani halun ifa bayebod bulchinsa Trump kesa ango qaban gaddisan Humni galana United States misensota sasadi kanen robi der begalana ra utujrani achibuten abay barbadu abejra namonni kun kan abaman tayar humna galana United States oyetashen galana Pacific kesat kuftet ture ajajan humna galana mati won namonni dura dabamanif gaddet dagame ifsaniru humni galana kajedet barbacha guyo talamani nanno galana fagenye square mile si kumato ko walin ga mejru garu Argunin dandamne tayaratin humna galana inna galana kesatte dedinte maade warana United States ka Japan rakate balan robi derbe wagga kana inna daqabu isa shanafa ta usati guyan ayyana waggat ane jiru kan guyya galatat ane jechuda jimati adduman ayyana waggatif guyya gabasa guddicha daldaltoni bo akaditargatan yokan ittikasarani suqile heddun har aganama bari banamudan namota mensha gati garin akka argatanif banata sese fijra odunam mafqamnu kanum
tamantan jaga sujirtan tura doni VOA saganta fanoramot Wani tane dabar American biya addunya wan heddu karkarum bekam ambassador American yota na Ethiopia tfilat Michael Rainer leni Ethiopian biyiti sane American jecho Ethiopia kumduri kan wan akkatin karkaru dandeti karkarsu konammo wan heddu agnami rakko gabuttu rakko tan kesan ambassador mun karkaraje biyoti ak China fatil leni tanam karkarte tingam kana karkars rakkatan kenene itti dabalamte addunya garqaru malte biyalle garqaru malte jechun dubbat ambassadore konene gabasa kenna VOA finfinnejiru Iskender Ferotioy American gannum gannan Ethiopia dollar billion tokogeettu garqar sankenneti
The commitment of the United States to Ethiopia and to the people of Ethiopia is strong and durable.
Akanje ambassadore konin hari yumman Ethiopia of American walin qabdu wan ture hiddoratelle tanaf wanitan jijjira wan jirtensew Hagnami karkar egat jurutti ummata inum karkar addunya keessatti ummati hage guddani inama heddutu addunya qofalle Ethiopia keessatti namedu karkar sargat egat humni jabe sanifi gambarum satin gamfayati gamwana kakkatin karkarun biyalle fan dulle fayda gab karori bulchin smotuma president Trump qabu karkar sbarkum lamaf kudani saddeti baritianu kanjechu biyalati kennan irradike sufadanda orin kunene in farracita jerani gafannana kamasaderi kunjelutti ambassador onjelutti congressi fi bulchin staff minister haja alatti murtitan gamkanan hore gamidikachu male dabalamu male fidikachu male le samurte sajer tatulle wanni dikachu danda inum fajirachu dandet jer ambassadori kun fakken kambassadori kun jelutti karkarsi akka dabile HIV AIDS in karkarane kanami ammantan uf danda ibille dikacha demu wanjirufi kana yodikke sanille tun omnami jechulle dandawu jer tatulle karkarsi nam boni rakisu jiru fakken afganna saden dabran bokkan waltanne wanin jerrefi nam karkarun inum barbachisti jer bokkan ganna sadi gargarcitelle namiddu rakisu danda kana fuyu gam kanan karkarsi wanchitin senu jer motumman America jerkan inum karkara akbiyete ibille gam khanaan ummat karqartu inum feena jer ambassador America ka Ethiopia jer Tam takas hujjatan turra doni VOA saganta afaan oromoti. Borane liyu polis akka liyu polis kananno Somalia te dufe akka jiraatoti jedanitti waran makalakaya lokan raayya tisalle dabalateete ne godin borana ana arero keesat gamsadi namale namkudan calfite kurnya ol namahiddu namkudan yolfite agdidda macala mamadese je akwarri la fajadutti fulani tanam hadan tunine diredi ma kubidunti tifi pokoroti fa tanirati madolelle namatte namihiddun wallanskana af mamadolelle hospitalia ballo kama wallana chujiranille njirani madole bulchin salle waltargate bise namone garisa sandevis
daggefato ta kenya lola ana arero bakkawan sadit gegge same jedame kana addaba fachu rabjecha kana nidura dubise jirata anichati akana jechu nafifsan
arta ana arero hesa tanum kenna bakklaman liyu polisi ni somale waran umat rabante bakto ko makalakiani umat ra waran bane ana arero te chuda iddo adda diredi majedamu fi iddo adda bonkora jedamutti liyu polisin somale waran umat rabante
mali fakkamitti
durano yo rakona genna jira demi tangati foli buinsa jira dim khana afkara warri umlen janini umat sizebula umatin baratin umat wa waranan benne kamile nji umat sizebula durumatu ya malumisani tamale fadatani twankana kanano sojiru iddo khubunti jedamutti dimundanga khansabe fatani warri makalakia umata adani
malif umata adana kamitti
duratu yu warri kunini iddo adange sankanati umaklaman dangara wal falmajrani warqan motumma tani tak guyato ko ana re rodufani bekhani yo sirrite sirito bade ak motumma jiddutani evelu sirri jure evelu namatu kenjani warri kara somalum khetani duratu yu achuma dufani tini warri kudetinamadu warwal yundu duruyu amalu misani bara itibara kamera warwal nikun amma sabab wali buizhani tini bonkora diredi mati kubidunti saden waliti nami kudani sadi nura warega mejira khanimmo nami diddami sajilen madanitin isan sunke sati nami kudan yabello darbe jira mata gudajira dotilen injirti wana kasite sol karero nar
hospitala yabellotti nama frasa wallans sajiru tokkos telefonan bilbilar gadde injira akana jedu
nama madaiver jira anini lakrola sanin torre ummati khono denni kai fi chife kini oi fi patura danam rufia kate nama baye mite ummati baye nisana hospital ya ballo jira anisi hospital ya ballo khesa tru kusata obolski khama daiver tai asizu jira do ummati fira ko bin kabate no do ummati naga fi chifu akata khana andurse sinate ummata garmale ummati mite
bakati jirtu kana hospital ya ballo khesa madon namni madai me katu jira
amma madole nan bir jiru khan bir taw jirgan nam kudani shan
warra lola sanarratti madani hospitala ciisani jiran keessa tokkos dubbisen jira akkana jedha
illa chala kheti idam war khennat saati kudani tokkorratti danga khenniran waat
eessatti fin kan dawamtan eessatti rukutamtan
dakara kulumni chunnuti nuwaaten nuwaane sirra maamnen namma maklaakeyan irrannu miseten waat
eessa keessa rukutamtan sine eessa miidamtan
anu matan ki yayu fulata di madai war khen khaita yu khaita nam tadin madai meshan nuna dan dis ka fi waniti bombi tinaberi meshakanat
madon kabrani sakana jeda
na roba he yele ani digile ramadai bandu ligada donin ti ho gyan no di sa suman dawame dang gum hene razonu se denno yigarre dan alanu dufe yihan wade yane fir adore ginu ane ginu dastanne firra baamne umnisi digin ala mahina annudu maklaali haydan kan mahina annudu he dangarran wade nama furnu rajesina fulani shaninu ramadese awwe nuna dani alaasya kenali nisi kawwe milqab
esatte amma ka bakkat timadofte kun
anu mare rojala ardan sini elos bida
waye lola kana qama motum maradda bafachu jecha gara ana rerot bilbile ojjeta wajira communication anicha obbamagarsa kabada dubisenjira akana jedan
sirri darra godin borana ana rero esatti liyu polisi kasumale fi agazi tor warra jedaman kufiya di ma godatani jiru jirani isanti ummata ofise bula haada ture yata
akamitti kee lolli kun
danga rakira ummata nagade mujirani bolla ke satani akani sanadani bolla ke satani mata sani kofatu mulla ta jirani mesha warana sniperi bazuka madariyasi wana kasiti ni akani sani warana turan
ana rero ke satti wanda kasi duran taybe kamo amma kun wana harada
danga ratti kana duralle ummata ana da sille kasuma namota tabbisa kasajeni turani sana torbe dalgesesa asimo anarero rajitte durana sela torte
bakkamma lolitti tay kana bakkasaditti kana nita yejerani tika ajiratoni dubbatani martinu danga godina borana kesa kana mo danga anarero kesa jiramo gama somale kesa
karani lafti ana udatirante kani garriyo kani mo putashan kesa tun dofte duran ganda ana rero jalatti bula turte ana tolchani achi ana tati hundofte ana udati lachu ummata ofise bulada walinjira saturani ega hunde sanin dubatimo amma danga jedani liyu haili polisi ka somalitin ummata ofise bula turadu jiran
garu ana sana kesa ummani gamla menu kesu majirata jechudu
e kesa jirata ummani gamla menu hunjirata umma achi kesa ummata gabra kani nanno santure hadani basani gara ana rero nanno ganda karagu mata kubatani jirani ummata oromo gabrati baadani jasani
am lola raka ne kesatti namni duwe me kakkate namni madai me kakkate wajir kesan wan kulkulle fete be ku qaba
suna gammati aga wan kulkulla hinjiru ka bade le injira ka bakate be le injira bocha garajade na da kan san ratra watani bombi raddu ka sani mesha amaya kini da kan sana da
umni federala atamitti di makana kesa sene umna gazi amma jettan kun atamitti lola kana kesa sene
suni hala sani tsena ni kuba hinkamnu warra madole hode fadde kana manan masifi sekana kana ipsani
gama bulchi sa ana rerotin wangocha jirta maltu jira gama wajira nagenya tin isatau
namota madole tan gara hospitala ya bulchi gesu jirani warra kanmo bufat mafaya ana rero mata ga fartati yalu jiran
ojjeta wajira communicationi ana rero obo magarsa kabada ifsana ken tankana guddan sigalatum sadda
ayya
sama tan jaga sojer tan turado ni viewe saganta fan romote kadu business agenera
waldabna no somale tefi oromia tieni oromia ke sanna ma olma galatu waldabe kunen ni garnam kum dibja oli bakachis tanani ijulle heddu tarko hamamtu kees jira jari rakko tan kees dabrellen enum jira wan heddu jedalle hospital wali galati fi college medicala adama alletti ogeyut jira rakko kana kees dabrturan qarqaranit jira tekst gametti abba qabeenna tefi ogana olana hospital wali galati fi college medicala adama obbo kadrusen waqo tefi hawan iyotana hospital kan keessatti dahan olmaan dubbise
adaman iddoowwan lammiiwwan oromoo naannoo somaalee itoophiyaa buqqifaman itti keessummeeffamaa jiran keessaa takka keessumattuu ummanni baay'inaan daangaa karaa godina harargeeti godaansifame akkasumas naannoo somaalee itoophiyaa bakkawwan adda addaati somaaliland fi kan keessa buqqee baay'een isaa adaama keessa darbeet booda gara godinoota oromiyaa adda addaa keessatti geeffamaati jira haala uumame keessa an balaan hammaataan irra ga'e an daddarbaa keessa qaamni miidhame an lafeen cabe dabalatee dubartoota ulfa guutuu an kaampii keessatti dahan an ijoollee xixiqqoo hedduu qabantu kaampii adda addaa keessa jiranii
dhugaa tokko hojjechaa
kan bo'aa jiru kam amma nama dhalate kan duraati tole erga deecha mamamma
guyyaa dicha meesha
akkuma beekamu hawaasni oromoo xinnaa guddaan harka ballisee amma qabuun lammiiwwan qeherra buqqaanii qarqaasaa gochaati jira hospitaalli waliigalaa fi kolleejii meedikaalaa adaamatis gama warra gaaga'amni irra gahee fi miidhaan adda addaa irra gahee tajaajila fayyaa barbaaduuf birmachaati jira hospitaalli kun referaal hospitaalidha tajaajila ispeeshaalistootaan deeggaramis qubattootaaf kennaa jiraachuusaa annatti man abbaa qabeenya fi hoogganaa olaanaa hospitaala waliigalaa fi kolleejii medikaalaa Adaamaa obbo Kadir Huseen Waaqooti.
Karkaasni godhaa jirru haala lamaan godhaa jirra. Tokko jalqabaaf horii baankitti illee isaaniif walitti qabamu keessa horii illee achitti baankii illee gazaba illee achitti horii galchineera. Sadarkaa fuunduraa jechuudha. Erga sanii immooyyuu erga gaafa isaan achirraa buqqaanii dhufanii fi hospitaalli amma baay'inaan isaanuma tajaajila kennaa jira jechuu hin dandeetta. Kan gargaaru immooyyuu amma sarjirii ga'utti waan qorichallee ta'utti waan isaan barbaachisan haga isaan fayyanitti gargaaraa jirra jechuudha. Horii kan asii naga ammaatiin fuulduratti kenname wajjii wali qabaa kan amma achi itti deemaa jirri wajjiin qarshii 15,000,000 ka kenname wajjiin ka amma kennuu itti deemaa jirri jiru kana qaalii galle jechuudha kan nutti jirra jechuudha.
Qarshiin kun tajaajila wajjii walitti antilmaamame jechuudha tajaajila hospitaalli keessan kennu wajjiin.
Ka tajaajila illee jira ka mana barnoota ijoolleen isaanillee ka lafa naqqalame illee ka warra barsiisa yuunivarsiitii lafa naqqalame illee kolleejjii qabnanne illee jira. Kan immoo baankii galchine illee jira walumaatti kaashii jechuudha. Kan immoo nyaata midhaan nyaatatiin kan harargetti illee kan baaletti illee bakka sadii afuritti ergee jira.
Keessumattuu dubartoonni imala guyyaaf halkanii booda kaampii gahuu fi ciniinsu qabuun tokko itti ta'e tajaajilli hospitaala abbaa qabeenyaa obbo Kadir Huseen Waaqootii kennameef lubbuu isaanii oolchisaa dubbatan. Faayizaa Abdurahmaan dargaggeettiin waggaa 21 ulfa saglanshii fixxee dhalachuu daa'imashii eega turte waggaa Somaaliland magaala Harkeessa an waggaa 2 darban keessa jiraachaa turte keessaa lubbuu na baasii jettee baqatte. Oromoonni ajjeefamuu dabalatee balaa adda addaatii saaxilamuu arginaan abbaa warraatii fi hawaasa Oromoo gaafas baqachuu danda'an wajjin biyya san gadhiisanii baqatan.
Nama tokko kaawwannameef je'anii achitti Oromoo kaan manaa wajji daa'imaa wajji manatti baatiroolatti darbanii gubanii kaan tumanii kaan ajjeesanii nama baay'eedha kan ajjeesan jiru nama hanganan caafne meeshaa manaa zarafanii waan isaan qaban hunda duraa jechaftanii namu waan qabeenya ofii dhiisee lubbuma ofiitiin baafate namu ofiin horiyee kaambitti baafatee achi kaambii sanirraa asitti karaa Itoophiyaa sun fe'an. Achirraa daangaa Itoophiyaa irratti yemmuu maqanii achitti guyyaa 10 seenyee namni waan nyaatuuf waan dhugu achitti dhabee bishaan lafaa kan namni qaama itti dhiqatee hunda san dhugoo dhugu achirraa namni nufiyuu dhabamee gara Itoophiyaa achi makiinaa nuyi qadhatanii uummanni makiinaan asitti gara Adaamaa nuti guyyaa 9 fixeeraa makiinaa keessa hunda taa'uu dadhabee dhaabbachuu dadhabee karaa kanarratti qaamni hundi na dhiisee bakka rakkoo miidhagarra geessi.
Faayizaan kaampii Adaamaa jiru geechee guyyaa 2 booda ciniinsuun itti dhufnaan ambulaansiin hospitaala waliigalaa fi kolleejii meedikaalaa Adaamaa dhaqqabeef. Achittis daa'imashii nagahaan deechetti. Yeroon bilbilaan Faayizaa bakka amma jiraachaa jirtu kaampii magaala Adaamaatti argamu keessatti dubbisetti waca ijoollee baay'eetu duuban dhagahama. Ijoollee xixinnoo gara 50 ta'an kaampii san keessa jiraachaa akka jiranis natti himan. San keessaa daa'imni Kabuuraa Kadir. Tokko Kabuuraanis magaala Hargeessaa Somaaliilaandii daa'ima tokko harkatti tokkommoo garaatti baattee maqatte qarqaarsuma hospitaala abbaa qabeenyaa Oromoo obbo Kadir Huseen Waaqoo kanatti tajaajila argattee ishiinis nagaan deechetti garuu yaaddoo guddaa qabdi.
Kitti asabbaa mana fayyaa. Booti baanu illee hojii deemee jira hangaa rakshaa irra dhaabbattee hogguu jiraa daa'ima wayya qabaddee deeme bakka hiraatti nu dhufee achitti na jalaa hidhamee ture inni.
Amma maal keessa akka jiru beektaa?
Amma achi raayidaalaa illee bee karaa akkasii dabaruun qabnu karaa jirutti faadaa jechaanii rakkataa jiran garuu achi raawwatee hafalleen. Bulumaan sagalee deeginaa nama jiranuma jaanii beekaa isaaniis achitti illee isaan olii yaadaatuma kaasii ilaala jireenyaa kana yaadaatuma jiraatu jirra.
Egaan akkuman duras jedhe dubartoota lamaan qofaa miti namoota baay'eetu hospitaala obbo Kadir Huseen Waaqootti tajaajila tolaa argachaati jira. Mee amma immoo garan mariisaa wajjin godheettis hin deebisa. Tilmaamni sin bira dhufan meeqa hin ta'an hoo lakkoofsa san harkaa qabaattan?
Dhugaatti rakkoon uummata keenya gubbarra ga'e baay'ee garaas nyaata. Maali dubartii mar'imaan ishii mar'imaan dhalaa keessa dhiitanii infekshii taatee haala saniin mar'imaan gadaamessi dhalaa irraa bayamee qofatu jira baafnee qofatu jira. Namoota caccabee cabanii cabiinsa isaanii bakka lamaa sadiitti akkasitti caccabsanii kana. Birati itti galchinee maalitti galchinee tajaajila gurguddaa akkasitti kennaniif akkasitti. Amma daqiiqaa amma reefi inni hoggaa inni amma namaa mukana amma qorichaaf maal kana isaanii farramaa ture yaa'anii beektaas galee. Guyyaa biyati nama kuyashan nama digdam akas nama sudduma halkan akas baka uwa askova adama omoro jiru miti uwa rakon gurdan irratti gaye usali kena yore firari wante fi harar girra uhu galam surra uhu badde surra uhu bakke nisan uhu enjiru karamarra uhu fanjechua kanaf kanamara uwi waka dandenni wan dandenni kwa miti amma tajajila bal lakin naf jira chua amma chisani akkamente chura amma kana kesati nama kulajia suyo sal keski se jira chua amma kana chua kana fuan dande sumara buwe nama chachapsani wan namara tu umamni namara umma tara tu umanye chula wan bari gara sinyato warte
gargarsi goy ajir tankuna kumati ajiru tita e ega rakina kana ratti namnu ndo maharka ballise kenna jira hawasni hi kon fundura ummata kana ummata miliona lakka wa monke herra buqae kampi da fi bakka dadda jiraatu hi ko wali gala malta ajittani addan abboti qabeenyati fi namotatti hawasatti ulfaatu amma homitti baata kana namne
halu ulfaatu nimmala ulfaatu male wan qabnu addan qodamne yanne wallabne والابن الابتشو نمر باتشو هذا وام بربان بكبر بانو كبر جيني تشو كنا في الفات يتة أمتك غير تيجات تنجو أبان كابو مرتو يو أمني أرومو كابو مرتو يو وان كابو كأكون نك أقول له كنتالا تقول له كيلو شنتال له أرومون كنتالا تقول له بوسي أمتك أنا بك 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 أبو ده نهجو أبي تزكري أشي كابو دو كابو من أمتك أنا بك 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 ديزون ده ما راكون يجوا جري هذا Wanle kawat aja ram, wanle kawat aja ram macam, wanle kawat air, alaf dia kira wanle kawat air. Awan isa awan tu kicit air, dubbin isa garah tu kicit air, dubbin isa dubbin tu kicit air ama, ama ga. Karena ni, wanle ufuyo gar, karena isi wan merale ufur la den, dezun den den nak ya den kawa. Aku macam sate hormon rakor karena wanle kawat air, wanle dek aja ram, wanle dek ni. Jadi dubbin kena dia mesti akadem, nombat orang mesti kuna akan muda bersenang orang kembar bawaan. Karena wanita itu kecuma ummat orang mau imbar baca, to kecuma jadi itu nada bersenang. Karena dubbin kembar baca.
Obo kadrusen waqo abba kabinnya fi hoggana olana hospitala waligalafi kolleji medikala adamati abbotik kabinnya lamiwan oromon sababa walitibu insa danga oromia fi nannu somaleto petin bukaan namota karkaran kesa namota karkarsa buddago chajiran kesa toko obo kadrusen ulfada
ayya atille ajiran ufajana taasille ayya
Faiza Abdurrahmani fi kabura kaderega reifu dechu dudinjabane anjira chajiran kampi magala adama kesa juru Faizan Ogala Mandura, Godin Harargeti, Murmi Oromiake, Sahirion Nishi, Brak Abamani, Hit Amnan, Bagatti, Gara Somaliland. Kaburanimo, Hojit Aburra, Rakachura, Jirenya Foyer Get in Najete, Shinis, Gara Somaliland, Godante. Duwarson Nikulaman, Walitimu in Sadangana, no Oromiati fi Somalito, Yabodan, Wantota Ummani, Walkabate, Hala, Dechumbayin, Akasumas, Jolin, Tinon Sat Elamani Fijran, Amato Quagarsis. Kampi waan iddoo adda addaa jiran an hawaasni naannoo Somaalee Itoophiyaatii buqqifame keessa jiraatan kana keessatti haaluma kanaan haadholee baay'eetu dahee rakkina irra jira. Maallaqni qarqaarsatii fi bifa adda addaa lammiiwwan kanaaf oolu bitaaf mirgaan guurramaati jira. Hawaasnis naannoo isaatti warra baqate nyaata, uffataa fi waan jireenyaaf barbaachisaniin arjoomati jira. Haa ta'u malee jireenya fuulduraa lammiiwwan kanaa laalchisee ammatti wanni ifatti beekame hin jiru. Mootummaan federaalaa Halli tasgabbaahee namoonni qihee ofiirraa buqqahan akka bakkatti deebi'an hojjetamaa jira jechuu isaa yaadatama. Karaa biraatiin immoo qorannoon koreen qarqaarsa fi deebisanii dhaabuu geggeesse. Akka mul'isutti lammiiwwan sababa oromummaa isaaniitiif naannoo Somaalee Itoophiyaarraa qihee fi qabeenya isaanii dhiisanii buqqa'an dhibba keessaa parsantiin 97 bakka dhufanitti deebi'uu akka hin barbaanne yookaanis akka feene beeksisaniiru jedha. Egaan qophii kiyyaarraa kanumaan hin xumuraa Tigist Gammeeti. Nagahan.
Tamdaga sujir tan tur radon VOA salanta fano remote kopi te na wita ta haga sambata sambat gudda ga dilbata tan jaga su rande tan wita ta ga jamaata radon ira metre bande ko dani sagali ditami la ma fri dami shan ra guya bokonna la ma namo nail satira sati wat la ma foraka bak sati sadi ta kunduri radon ira jaga fran kan jecho kana fu kopi le te ke sumatu yu kopi tur bani ko guya bokonna de chuhiya saganta ko jan ke sagari sani de binu yat kabdanu bare sanu bilbila na jam bulla kopi ko ritino la garra saganta fana mara jalka Thank you.